kuna kanisa lilo hai humo ndani. Mawazo ya moyo wangu, maneno ya kinywa changu, yapate kibali mbele zako, Ee Bwana Mwokozi wangu. kwako sitama, mimi ni mshindi, ninashinda vitako. Nataka uprofesa, can you profess? Wani mshindi yo? Tell him yo, come on. Shetani asikuzuie. Mawazo.
Mawazo
ya moyo wa. Maneno ya kinywa cha. Kuimba pamoja na Stelwe.
Mawazo
ya moyo na maneno ya kinywa chako.
Maneno ya kinywa chako
yapate kibali. Ninashinda vitazo. Kwako nasima. Ukiamka asubuhi kesho, kwako nasima. Come on, Arasto, can you prophesy?